tusa timatize lo tuporada. Hapa ni full kujirusha twa bondara. Aha, aha. Hapa ni full kujirusha twa bondara. Oh, ya matize. Tukali ruke ruke lo dude.
Twende.
Oh, ya matize. Tukali ruke ruke lo dude.
Ati mchizi minasizi na machizi, machizi wako single na hawaja chili. Tumeshinda dili, tuko na kashiling. Sema kujifili, tunogopa kulewa ama unogopa bili. Pewa bas, nitalipa zote mimi. Blero my name, wanna be fam. Haters garden, so ama nigga Tumas gang nigga, majana. Sijaanza leo nigga, nimeanza jana. Cheki venye jijoma, niko nyamindo. Fiswa mashada, fiswa madada. Kapo imporana, sema nagediba dada.
Leta ma champagne, hapa cash, sio maden. Ongeza kwenye bili, si una check in kono again.
Nasikia kuna party, party mademu mdungi skati. Skati wanadai watashtaki, shtaki na washa with you ataki. Taki bla bla misi taki, staki na kani chali shika manzi. Manzi na kani manzi shika chali, chali Ziti bambi, sela ruka DM katika. Suna cheki vinyoji vina mwagika. Hapa mbaka cheje go kuwika.
Oh ya machize. Tukali ruke ruke ilo dude.
Twende.
Oh ya machize. Tukali ruke ruke lo dude.
Twende.
Tukali ruke lo dude. Tukali ruke lo dude. Tukali ruke lo dude. Tukali ruke.
Hey hey Mr. DJ, don't turn it down. Roof iko on fire, let burn down. Chiki wase kwenye drinks wanaji drown. Tunalenga stress leo hakuna kufrown. Niko so high hakuna kuniweka down. Niko so sly ndivyo tuna run the town. 24/7 na Santa Crown. Natishia bad man nikimeka sound. Nakamata madada nimeshika rada. Sipeni madana so usinipe namba. Vijana wajana ukila ujana bado weni lana ndo unakazana. Ukinipata club nimekamata ka glasi. Mkono wa kulia kwenye west ya kamanzi. Uliza my crew vile si ukata maji. Kama uko ndani basi agiza kinywaji. Najiwachilia sababu stress sitaki. Tukombele boss juu tusha anganji. Ikipita wanadhani ni convo flani. Wanabaki na maswali nani huyo.
Oh ya machize. Tukali ruke ruke lo dude. Oh ya machize. Tukali ruke ruke lo dude. Tupare,
tupare.
Jirushe,
jirushe.
Tupare,
tupare.
Jirushe, rushe.
Jirushe.
Tupare,
tupare.
Jirushe,
jirushe.
Tupare,
tupare.
Jirushe, rushe.
Oh, oh yeah,
yeah, yeah.
I said rap.
Yeah, yeah.
Blero,
Blero in the house.
Mavita,
gota, gota.
Na hiya wazito wate Rams, dia inidia.
Yeah, one love, one love.
Ebane, ikali bana. Masharobaro classic records, nigga. Ikali whatever, ili moto ingine bana. Indo ile kali bana, kabisa.